Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Wattara to bugi janga fandu hala Mamadou Sama Sekou jam nyali sakabe hidibe. Tobi sikoroti di ben nati di fa hande bamako do le kedde leedi di jamare mettinde ndardi lam ko be fiandi dum dabar. Yimbe tato mbarama nyandi talatar nde ben jangir talatar jabbe nde le hipgul do gellel bambor bambori sare le lamu banyagar on wattu goto ben gutaji kewdi ngadama li sahal leedi di. Jogola hertangu na wundi watnede tiw boddojo e ko ben bili e mudun le mali do den beta ko dum do fuddi bamako do yalla o do sifatu mali na beda andede li adnaru ndu dingun sembe ko borjo amen na hande kiki de alkamsare 9 juillet 2023 bismillah sakrabe den no sukoronati di cuggu fa hande bamako do e nukuji yogaji leedi ndi kilo goto yo ben hakunde temdere e chapande jeegom e ben temdere chapande jetti den no alhaali mitude sanne jamare ben dardide lam ko be fude dabare buttude e cuggu sikoro den no kaado tidala wadi balde seren ciagal jidal hakuna minsi keso ko menedu jaagu e kanye julobe mobe be kalifa guita wonko hebane e kede foisango umar waygalu e sita sidibe
bamako fa yottiade sigaso fur gotun tay kita cioggu sukkoro ngabbiñalo ma handen o yimbe lo wombe ton be bi laamu kobbe kan fiide dabareji yalla jabaadan heba sikkoro
sigasu
to menen ga sigasu sikkoro kiligol ana ciotte fa temnel ciafande joyi cioggu mako ngabbi sanne arano une ciotte ciafande jene sono halen ma gonga tamper waddi fa wala sedan menen meda soda sikkoro kiligoto samuji temdere buddebe min joni sodmi kiloji sikkoro didi li butti goto lafiya bugu kilo fu temdere ciafande jeegon sono halen ma gonga men tewtral laamu tinno fi dabareji
be jagoto wonbe li nokko be bi ko lati sababu mudun sukkoro go jatuno ko heewa e lumoji di harber mayga o wadi noddango fewde e julabe mo be tinno ndewa ko wi'a ko
me yamne sottobe tinno pati wada cogu tiddo watti fuso lam on jini cogu kulledi be tinno be bata o cogu jamana ndu ana hani watti mon hande ne leni jamana an hani dokkundere juude nato dano wotre mais tewtri commerçant mobe tinno fi'a dabiriji homa fu waawa fi'a dabi no naddirta kulledi nyamte ne leni pati kulledi leni ana tira yalla dun hejjede leedni fu
suudu ministre humnidu kabaru jaaguji leedi meden di wakande be jaltuno etile ngaji diinde be kolitidi imma darajan gondi e wadde ko buri ujinaji temedidi ton sikkoro be binata le nokko o be bi kala kajaado sodde sukkor so nana leedi di furdu damede an utta wattu joni o
sakramo tuta haklaji modu kabaru en banga be am facebook e twitter asdan gara ro kamjerna hankin du pom modo larki sabaw yimi taton ben masim ben hedgi hen heba dun barmi do ultama wiide yu tagal ko kam ben mobile mangel marchandise mon mudun ben sami du mobile gotel ben guppidun mubta mutungaji kewdi fande li kabaro yidi ben nguikaji e kon hipkumuji na gondi na kewi san le wuddu e sahal leedi ndi nyande tratare nde ndeno yimbe taton maramba li ben hipugol jon e kabodo bandi taka du gollil bumbur sare li lam bonyagara yon wat goto nedo jaado sud afrique yimben ndariyo imadaraji wadde yalla o mo yopite kanko sutado do kanko sutu kanti wonko ben kede fo sango umar wagalo
fandi fu yimbe taton keddikile dabaji ko be tawi ton fuudube jaadi hen nokku mo no dirta bombori sare idum le commune lowel gewu le raison banyagara sedi wombe tombe kolliti wiide jaadi ko wombe tombe golli odo golle le sahali dimalni mobilaji kewdi urano nokku no dirta an so ngana gandi gaaw yama kanye cekita alal barnde nokku no dirta do bara guntin pandiji naydu cakki dido mobilaji fur debbo gotan hakkun mabbe wala fu mobe karbe yonki mudo kabe jaadi kala ko be tawi e juude jamare de fu faande leyi ngalure gawonde wiyama yimbele joen kaborde kanyi en ndiso chamoy donel do kalis got nokku no dirte do jula bugu be jaade kalis teddudo do ciutado jaade leedi afrique di sud no dirta jerko van divanter anay juudi nyalom hande ko yaate duubi jeegom wadi noddango fewde leedi mudun di yalla no yoppite o haali le video mbaro e minitaji tati o wi leedi makko di tinno faabo mo no han hentirde hore makko
ima draji ben le libbi jogonga dadi yalla ben natu bodojo na yeyadu inde mali den no dum do fudi nyal ak sare noga jidune hande to ministere honi do demal ben margale kay dun awgal den no wi ko man be ko mudum fana mudum yo yalla lin mali ndi binti oro tiw na yeyadu inde mali ndi le de sapo jeegom gonde le den nuku ben hirnage runda afrique woni pakao den no bur tagal me bur fudun le kedde ben adnarundu e star jarata matun gonko hebene kedde fo sango umrogalo e sita sita
windude tewuji di famete gal gadara tewuji gondi le leedi ndi kanye ko yaltata le leedi ndi jamarnde fu andan so tawma tew o leydi meɗen ndi iwri. Souleyman Bassolé o goto juɓɓino golleji fedde noddirta Pakaw Mali.
O kabine juɗɗinama, yalla ana faabo yimɓeɓe golleji ɓe naari banggal hirsugol dabaji, ana heeɓa waɗa ɗi golleji le leeni caggan badde sariyaji. Dabaji leydi Mali waran hirse tew muɗum mawɓe sottire ɓiɓɓe leydi fuu tawa torra fuu mataka e muɗum. Ɗum ana faabo jamare homo fo heɓa tew laaɓuɗo hirsaɗo leydi Mali.
Kanko Youba Ba, ministre kumiɗo kabaru margal dabaji e awgal le leydi ndi, oɗum latto sababu du so maroɓe dabaji ɓe ɓeyda keɓe muɗum en.
Fandan meɗen naɓɗe dabaji meɗen tegal leydi yaade hirse, ene wawi hirsede le leydi men ɗo ñamen tew muɗum. Ene wawi heɓde ɗum ana faabo en heɓde guur dabaji ɗin huntiri haajiji yogaji. So ɗum waɗama maran dabaji le temedere fo huncirton fa sappo e joyyi, saabi homo fo heɓan tewne muuyiri hirsagol leydi Mali.
Kanko ministre Ba o, o ɓeydile hen du wiide iɗume immadraji ko faw wondi e wadde ko homo fo faama no kuɗɗe leydi muɗum wori.
Ñalawma hertanago ben sukaɓe runde Afrique yambinama alkansmar hade nogay juin bamako nogay juin jaafo ɗon ɗo bamako ɗon ndena sisli o woni kadi hakkeji sukaɓe kañen ɗo alahaali ande kese ndenɗo ɗum landi ɗum woni fedde kafu ɓe holti wiide o ɗo mbiyen sisli o ɓe cuuɓe ɗum banggal fartiji guuɗuɗi du men gurdam sukaɓe e banggal ande kese ɗe ndenno kamɓe landini ɓe holti ɗum yo yalla saraɓe ana andana jaati ɗiɗo kabaruji ɗi annana Koulibaly woni hoorejo ben kafu wonko hanni
du harcèlement en ligne.
So yuude neɗɗo li internet ana heewi sifaaji e dunu waawi torude neɗɗo sanne. Laamu o ana haani waɗde faarere sukaaɓe, oɗo golle waajibi sina kafo watana ɗum hakkille. Min ngaɗan noddaagon fewde e yimɓe ɓe fuu ngatanan hakkille sukaaɓe e dewde ne hannde kese.
Bangal yertere meɗen duusi semen hannde meman haala hakke alhaali jamare leydi Mali. Ndenno eɓe mbara miliyoji mbalinkoɓe ana mbara miliyoji noga e ɗiɗi wakkati joni o. Ndenno jateji gaɗa ɗi holti wiide kewal majji men yo alhaali tati e piccal jeegom le temedere. Ndenno rewɓe ɓe yo capanɗe jo e picca picce nayyi le temedere, worɓe yo capanɗe nayyi e jeenayi piccal jeegom le temedere. Ndenno ɗiɗo jateɗi holti ɗum woni gollide humaninde jamare. Ndenno saabi ɓen ñalowma hertanago ɗum ñande sappo e goho juillet. Ɗum ɗum yabbinama talatare ñande talatare nde sappo e jetti juillet bama ko ɓen Mali ɗo nokku samine laamu Ségou. Ɗumno sisli o woni ɓen yaabinde kabaru rewɓe ɓen hewtagol cellal e kañe ɗum birki e kañe ɗum kewal kabaru keɓe. Ndenno yo ɗo wonno ɓernde haalaji ɗi to gaɗa ɗo ñande talata nde to Ségou toon insa travar ko heɓene kede fo sango sita sidi ɓe e Alsisi.
Duuɓi heewi hannden hollitama wi jamaren ana ɓeydo e yaade le wi yimɓe andume kabaruji neɗɗaku wi ɗum wawa yewde caggan kuteji yogaji. Docteur Brima Mamadou koni yo goto andune kabaru politique e neɗɗaku.
Ɓeydagol jama ana yaada e ɓeydagol keɓe, so ɗum waɗirama no haniri kay. Ɓeydagol jama le leydi yo hunde ko leydi hoore wawi nawtorade. Jama le leydi amen ndi ko heewi mu'en fu jokkolɓe, gakina ande hono ɓeɗo yimɓelle hani marirede fa kuteji ko wawi yettade ɓe ko huncene hoore ila ɗum yetta.
Gaɗɗo e taweede fuu yimɓe andume kabaru keɓal holliti wi heegon jamaren le leydi so dabiriji fiyama ana wawi natata saabe huncine keɓal leydi ne yarata yesso. Abdoul Karim Jamteni yo goto andume kabaru keɓal.
Ɓeydagol jama yo hunde mawde nafoore gollirɗi gonɗi le nokku o, ga so ɓeɗo yimɓe mbiraka no ɗum jangguinaka no hani sikka fuu wala hen ɗum waddam tiɗɗalaji pawi ɗi e rafi heɓugol golle. Bangal politique ɗu eɗum hasindini e ittugol jawdi kewdi fa huncana hoore cellal maɓɓe jande mabɓe fa yettoɗu ndenagu
mabɓe. Lewi hooreɓe gollidare humnin kabaru neɗɗaku ɓe hollitiwi gouvernement ana wondi e fiide dabiriji yalla faddo kuteji ko heegon jamaren wawi natata saabu muɗum. Ségou Amadou Traoré woni hoorejo ne gollidirare.
Immadaraji kewɗi ana wondi waɗene yalla jama o ko wondi ɓeydade ko ana daro lawol. Projet ngaji kewɗi wondi laamu leydi wondi daranade yalla tiɗɗallaji ɗi ɓeɗo yimɓele wondi fewde muɗum ana heɓene jogolal, hono jande sukaɓe mabɓe fa yettoɗu yirwinde keɓe mabɓe.
Hoorejo nde gollidirade holliti fa hannden wi sesel suɓaɗo li o batu holliti dabiri hanɗi fiyede yalla hunjat ittorraji mattedi.
Bangal mbiyen figol ballon ando wiide coupe du monde U19 suraabe Mali be mbiyen pi Australie dum won chapande jeddi nay chapande jagum e jeddi ndondu be nerbe jabe kadi carde final nondu afro basket mbiyen worbe on U16 be jagoble worbe be ben fi Maroc chapande jeddi nay chapande jeddi e jeego ndenno dum lato sababu be dum jabo yade e demi final sakrabe dum don en timita ko warje mbiyen mission tambaw sar fumta di sur sitwani bangal application o mbenne e do professeur mitandun be andon do wiide bangal fahande viamu mbien sibtomi fi dabare no sugara be mbien perot mbien e suka be perso famu e mbien jandi jiddi be gondi di denno yo landinal studio tamani ministere jande leedi ndi e kanyi dum UNICEF denno so ngadi 3321 tan on kedo to mbien non paman ko woni hen yalla suka be no perso famu sifa jandi ji mabbe bangal jeteji e bindi do sere yo tremade magazine men yotor meden duska be handana yowi do bonandaaje men tialaaji de suka be hebata le wattu tobooji denno heban dum woni kanko Khalifa Goita ke no fayso ngomin e citatu yo en kirijo suka be mi jiri bon ko do le kedde leedi ndi mi haala ko sara mabbe holtibe wadde soni kammu landini tobude
sian fartuwi
wattu fuso kammu fuddi en tobude mi natan galle sabi so kammu an toba a tawa hendude ana momni neddo ana wa hebde nyabla ile mudum tegal mudum du li gojje nanna mu ana wade wattu fuso kammu balni inde ana yi amen natale galle mi de tewtura gidra tan fu tinno wattu tobo fedde le galle pati yalta so kammu an toba baba amen jota me yalta so mi yalde tobo ma e wa nyawde
baba nu dige on sarpa e pi sanura malade
on dido dabereji dun woni ko huncani hore sarabe to yuroso bankas e kajolo e wi be do sarabe je haybude sukabe be sabe be duldi fratiji ngududi bangal mudu
dekele tam menas
watti fuso kam balli me tewtan to sukabe am be mudi men noddan be naata galle yalla bede dada sarbe kam mudi ken e ka hindun watti so kam tobi nede wa yaltude gaso kam ana toba ma jabata be yalta watti fuso kam fuddi ken tobde ko nedda haani wadde to fon teegaade yalla sukabe fo anale galle tinnodu hakkila be patbe yalta sella
avoir une vision sur les enfants
hikka gollo be meto olti wiri tobojji di kewan hendu dum tawte e majji madame jakite fatmata sangu gote ardibe mali meteo ndardi sarabe be wotande hakilo sanne sukabe
les jours le hitan hikka kamuji mobde ana wattude ciagal mududu kendi mawdi do ana doma fartaade hono liggoje nanal mudum sukabe ana haani heybede sanne le hitan hikka sabi janji mawdi ana waawi nabde be mede tewtra sarabe fu watti fu kamu balni tinno fiya dabireji hono no sukabe natatalde galleji mobbe telefonde do nyife ka farto telingaaji e tablette nanal mudum fatbe fe fe gotel mudum
la tele
to sikaso ton urgence civile na wonde imadraji famingol yalla haybude sukabe wattu toboji pour fou fawde e fratiji bondaji ndiam no holtiri kanko litna kulnel tokri daw horojo urgence civile lam sikaso holtiri dum be totama kaaki goldirdi yalla e mbaba huntande hore kawar ono haniri
on a commencé
me fi dabiriji famudine jamare de kuteji jandi e hindu li o wattu numa sabe joni jande wala sukabe ana mate nokkuje fu me holli tan jamara ndu watti fuso jamna heewi pati yimbe batto bangi ilali diyan di kabaroji fu waran kalne le ciudi arajoji lamorde damudum yalla jamat ana famintine dum ciagal mum kasin lamonde hokki ame kaaki lobbi golle hikka ko natto sabe fesna majjile jan honne tewtirte yone
enfant ou bien
ndungu dun wattu kewal buudi sabi jammeji dariidi sababu yirbi no sanne nyaw buubol beedale dun dun nyawuji goddi be wi dunke en kabar cellal Abdul Karim Dumbiya yo dogotoro nyaw sukabe to l'hôpital Gabretoure wajigi sanne sarabe bangal mudu
dans les régions impalidées
nukuji do kam satti sanne nyablaji yogaji anwa hebede ton ku nairi bangal buudi en nanal mudum jamar anwa tewde honene dadirta sarde di nyablaji nanal mudum sabi fe djangi bon anwa natal sabe wajude de nawoji homa fu ana tewtire tinno watta haqile li watti nungu joni e janji bondi watti fu so kam balni homa fu an han tinade nata galde do woni misali mom hokkata jamaare fu
a la maison par exemple
ana nadra sarabe be tidindi di do halaji di dum nato sababu haybu sukabe sanne fewde fratiji nyawuji e yolugol e bondaji goddi toboji dum do timminta yotre meden sukabe hande nde heban en lali tangara on jarama hedade yo enji yontre warore